she a Roma romantic. Approach production so kind. She my mama, mama sweet. Yo,
boya kabo sano shana na na nori wambara.
Meka kwe kamana.
Boya kabo sano shana na na nori wambara.
Meka kwe kamana.
Ika
kuba kama, ate ba kuba manda.
Chukina lulimi wapo Uganda Mero nika chamburu zimbura kawa mama Iyo yoto anakasa vete vipu kuira mazima mama Ya kutuare bima yogati Ama biyo chapati Ama shama ikapati Ya kutuare Shushua, shushua we Vana nitemo mzungu Shushua we
Approach production again. Scare my ass.